Sanbona bafundi nabalale libombele igama lami ngiuSlindile Khanyile siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungulwesibili umhla ka 25 November ngesonto elidlule besixoxa ngenkampani engenzi inzuzo i-non-profit company noma i-NPC ngamafuphi sibheka ukuthi isebenza kanjani namhlanje sibheka lena eyenzayo inzuzo nanokuthi ilawulwa kanjani kanti khona ungodwethu womthetho umnumzana Mpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzana Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kumbele.
Angikubingelele bese ngibekele kakhulu abalele abahle eBombele.
Mnumzana Zikalala, mhlawumbe nje siqale la ekuthenini zingaki futhi yiziphi izinhlobo zezinkampani ezizimele ezikhona eNingizimu Afrika?
Izintathu mase iphelele kodwa eke register zuthu. Angisiqale ngale ma-register, khona enye esibiza ukuthi partnership, la kuzothi hhayi abantu bayihlanganele nje bakha inkampani, ayidingi ukuthi register, kube ne-registration lapho, kodwa le idinga abantu abazoba babili, basho ukuthi sesingena-ke nesibiza ukuthi partnership manje, kube khona i-partnership agreement esiyisayina sesiyakwazi ukuthi sitrade njani. Ngoya endaweni efana njengasebhenki nakaSARS le partnership agreement yakho ozofika nayo, ezobe isubufakazi ukuthi cha ngempela sengena enkampanini nobabili noma seniyasebenzisana. Into embi-ke kangayo leyo isekutheni uma kukhona okwenzakalayo kwi-partnership, bayakwazi labantu akufanele bazokhipha imali bagcine sebefike kunini. So abantu abaningi bakengene kule nkampani noma kulo hlobo lwenkampani kubizwa ukuthi i-PTY LTD, igama ngelihle lele limele ukuthi Private Limited Liability, okuchaza ukuthi before ufike kuthini as ama-shareholders uzoqala kulo PTY LTD qala uqede kona before uzodlulela ngala kuthini. Ikhona kanye yesibili ebizwa ukuthi yona it's a limited noma ileli esibizwa ukuthi public company. Ilozo yibona irejistre kakhulu noma isebenza kakhulu kuma-Johannesburg Stock Exchange. Umehluko kuwukuthi la kwi-PTY LTD ama-shares abantu aba-private thina esiyicabangela sifuna ukunikeza abantu, ngala kwi-limited so sisinikezwe imvume yokuthi asikwazi ukwadayisa la ma-shares out to the public. And then i-public ibe siyakwazi ukuthi i-ownership i-stake esincane kule nkampani esuke sina. La kuhliwe khona kakhulu kodwa i-compliance ngoba ngala kwi-PTY LTD i-compliance ayikho iningi kakhulu, kodwa once salapha kwi-limited la i-entity khona trader even nako-JSE i-compliance ithanda ukuba phezulu ngoba suke sifuna ukuvikela iy'mali zabantu.
Ngicela mnumzane Zikalala uqhubeke nje unabe ngalezi imfanelo eyilindelekile kulezi inkampani ukuze zihambisane nomthetho njengoba ubusuvele usubhalile.
Ngala kwi-PTY LTD kufanele ukuthi ube khona nezibizo ekuzothi i-shareholders agreement ezosho ukuthi amashare ngalana ngabe siwahlukanise kanjani. Ubani onishe inani elingakanani lamashare abese zonika izinto ekuthiwa i-share certificate bake bayikhohlwe kwabantu abaningi le. So mase siyiqalile inkampani yethu ayife khona le share certificate ezosho ukuthi hayike wena Zikalala onisha u-60%, omunye onisha u-10%, omunye onisha amaphesenti angaka. Siyakudinga lokho. Esibili kufanele siyigade once sayithole i-registration sebenza ube impoqo manje ukuthi awuhambe uyorejista nakaSARS. So ayibe khona i-tax number zohambisana nenkampani yakho. Once kuba khona i-tax number, sekukhona lesibizo ukuthi ama-annual returns kumele ukuthi akangene. So u-CIPC kuzofuna ukwazi ukuthi njengoba kade ni-trade kunyaka ka-24-25 nenze inzuzo engakanani. Uma nenza leyo nzuzo imali enizoyikhokha nina as annual registration yethu, kanjalo no-SARS kanjalo uzofuna ukwazi okufanayo. Ukhumbule kodwa u-SARS ukuthi owakhona usubmitha 4 times a year, each quarter khona i-submission oyenzayo. Ukukhombisa ukuthi intela yakhe ihambe ize ifike kuphi, kanjalo futhi uma ngabe kuwukuthi abantu uyaba-charge i-VAT nakhona u-akhawunti ye-LFS uyayikhokha futhi ka-SARS khona bezokwazi ukuthi aba-collect. Wangayifaka ne-annual return ka-CIPC kungenzeka inkampani yakho yenzile i-PTY LTD igcine isikwi-registration phase noma igcine ingasekho at all. Ngala ka-SARS kuzoba khona ama-penalties azoba khona azoloke engena njani. Kodwa-ke ngokumanejwa kwenkampani yakho sukukhona le PTY LTD kufanele ibe nayo phela into ezosho ukuthi okay kuma-annual return statements noma kuma-annual meetings sibe nayo. Nayo into esikhulume ngayo. Kuma-shareholders agreement ake sichaze ukuthi uma kuthiwa inkampani sifuna ukuyivala siyovala kanjani. Uma kuthiwa khona odlulayo emhlabeni ubani uzothola ini kanjani. Kukhona ne-insurance efanele siyithathele abantu. So i-administration ye-PTY LTD ibalulekile ukuthi usheshe uyigade. Ngala kwi-public kona kuthanda ukuhluka-ke. Kunomuntu esikubiza nge-company secretary-ke la osuke sehlele esegadile ukuthi la ma-compliance akade sikhuluma ngayo ekuqaleni ayenzeka yini. One, uzofuna ukwazi i-CIPC ukuthi ngiyawabamba yini ama-meeting. ifuna ukwazi ukuthi imali yabantu le nsuke niyithathile through the public niyibeka kanjani, ngabe niyibeka kahle yini. Bese yabafuna ukwazi ukuthi ama-meeting lawo niba nawo abakhona yini into esuke niyikhulumile ngayo. Kuze nazo zombili le yinkampani, umuntu ongekaze asale, umuntu we-accountant nomuntu we-audit, ngoba uyamdinga umuntu wesithathu o-independent ozofika azo-checka lezi yinkampani ukuthi ngabe isahamba ngendlela yini, u-accounteka ngendlela e-right yini kuzona, noma ngabe sekukhona okuhlukile. Kubalulekile ukuthi uma uqala ibhizinisi lakho noma ufuna uku-checka ukuthi yini inkampani ofuna ukungena kuyona, ubone ukuthi kule bhizinisi ofuna ukulenza kungabe yona kungena kangakanani, uzokusiza ngani ukuze ukwazi ukuthi ube nayo nawo konke okunokukhona. Khona nenye futhi uhlobo lwakhona esilibiza ngokuthi incorporated, ijwayele ukusebenzisa kakhulu kwa-professionals. Uzobona odokotela nabameli kuzikala nathen is incorporated. Yona isuke ithi yebo siyinkampani ophithiwa LTD, kodwa ukusebenza kwenkampani kuncike kakhulu kulo muntu oyi-professional ukuze ibe khona. So ngeke azakwazi ukuthi adayise ama-share umuntu ongayona ongekho lapha kulo profession okukhuluma khona. Okubalulekile nengifisa ukuthi abalaleli nababukeli bakhumbule kakhulu kokuthi decide ukuthi ufuna ukukhetha yiphi, uma sewukhethile wenze sure ukuthi lezi zinto efanele ukomply ngazo every single year, njengama-annual returns, ukuhambisa izinto zaka-SARS, ugcine izinto efana njengama-share certificates, ugcine kube safe, ukwazi ukuthi ukhumbuze abantu ukuthi hayibo khumbula njalo ukuthi usayiphathe inkampani bayakwenza khona ngeke bayithole inkampani yabe isiyi-register.
Sesiphetha nje mnumzane Zikalala, uke wayithinta kancane into yokuthi inkampani igcine isivaleka kanjani. Kodwa uma kuwukuthi umuntu uyena ozivumelayo, mhlawumbe bona ukuthi akafisele ukubeka nale nkampani, kungabe vele uyeke nje noma kukhona lapho kufanele ubike khona ukuze izinto zenzeke ngendlela efanele?
Kukhona la kufanele ubike khona, ukuze ukhumbule ukuthi angithi wena oqala wayeka SAPC wabatshela nasisifise naso. Masuku ukuthi usuyavala futhi ufanele uphindele kubona futhi uyosho ukuthi hayi SAPC sengiyavala manje, angisafuni ukuthi ngiqhubeke ngi-trade. Lokhu kwenzelana izinto ezimbili. Okokuqala ukuthi bangalindeli ukuthi ukhona ama-annual returns azowafaka, bagcine sebekunikeza ama-penalties noma bekupanisha. Okwesibili, wenzela uSARS ukuthi uSARS uzokhumbula ukuthi hayi ningasam-assessa lo muntu ngokwe-tax yakhe, ngoba kwavele akasa-trade noma yikho imali ezobingena kulesi sikhathi. Ma uhlala uthule uyahlala both u-CIPC no-SARS uyilindele ukuthi hayi khona kuzofika kuvelela kuzikalana, ugcine kungafikanga. Sathi kungafikanga nama-penalties alebengena la u-charge. So ungaze uyithole usubiza esikhulu isikweletu lesi obungakwazi ukuthi usi-avoid ngokwenza sure ukuthi uya-update ukuthi kwenzakalani. Into engayirekhomenda kodwa yile, uma ngabe uzazi noma mhlawumbe usukhohle ukuthi ukhona nini inkampani wakho wayenza, iwebsayithi yaka-CIPC uyakwazi ukuthi usearch noma ucheck-e khona ngosebenzisa i-ID number yakho. I-ID number yakho izovela konke la okuwalista khona zama-directors. Wena kuse uzobona ukuthi le nkampani isasebenza, le ayisasebenzi, mengasasebenza ngiqala i-process of registration. La esebenza khona, kungabe nama-annual returns ekufanele ngiwafake, fanele ngiwafake nini. Ufake lapho kwikhalenda lakho ukuthi okay, ngo-July mhla ka-2 kufanele sifake ama-annual returns, kodwa soqala uku-prepare for wona ngo-April noma ngo-June, kwenzela ukuthi yonke information abayifunayo ka-SABC sibanikeze. Ukuba diligent-ke lele sibizwa ukuthi i-governance of i-company yakho khona izohlezi njalo isesathi ne-rush lezomthetho.
Mnumzane Zikalala, njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Ubonga mina kakhulu, nibe nosuku oluhle.
Lowo bekungumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys, kanti namhlanje besikade mlaleli sibheka inkampani eyenza inzuzo. Siyabonga.